kirangiriro eryabasajja abakwana kwana muinyambe banange ono ye mumutalize musindiko okusaba eribabosa abakwanirisa muinyambe banange ono ye mumutalize kwesibidde ye dokita ikanze kwemanyi atakebeza mashini naina manyindo adejenira mazima wampangula ero ndi mumutima wechakalira zuno wetaye uli wamuwawo nze muntu akwagale nnyo asingayo kukulowoozako nawe munnange kyengamba tunjiwanga sekere